Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe hendiɓe ono e jammono e tampere korkaji hannde talatare nogay ɗiɗi lewru juin 2014 sappo e jeegom yande ƴaɓɓori mi sinma capanɗe nayyi e joyi lestujo tamani maison de la presse min goni on kumpititta hannde wiide tiiɗallaji ana woodi pangal ley kaldal ngal puɗɗogal Alger ngal ngam pelle tati goɗɗe hono mbiyeteɗe CPA CMF PR kañe MAADN emenela sali keɓe joɗdo e muɗum en laamu o holliti eɓe kaani joddade e jama o kala ndungu tanni koyɗe hikka fa sanne ka jakkare holliti kammu toɓan ley sagoji ndenno yimɓe kala e ley hono lebbi garoji ɗi henna jangoɓe l'école jande dowdo wuruɓe ndenno kamɓe kolliti ko ɓuuri ujunaji tati e maɓɓe kolliti mette mum en beyte hannde damal laamorde cuuɗi l'école to enna yalla eɓe gattane hakkillaji bisimilla moɗon studio tamani faamu so lolluɗo heɓaama gila kaldal Alger ngal fuɗɗi ndenno poɗodiral hakkunde pelle yogaaje mawni fa sanne pelle hono cakkitiiɗe joƴƴineede ɗe ena ɗen ngoni CPA CMF PR kañum e MAA ndenno sali sabi eminela kañum e hoore muɗum ndenno holliti mette muɗum joɗdade e maɓɓe ndenno halle laamu o kañum holliti jama o kala foti e ndeɗo jonde imdirama mayga kanko wonko moɓani en keɗoɗen barke sise
laamu o e yimɓe murtuɓe ɓe fuu hawri dow toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arande nde ɗum woni hono hedde jam e deƴƴere ɗo e saggite hitande nde toɓɓere ɗiɗaɓerde nde ɗum woni hono talkuru tongandu wagadugu ndu warta fa tuuge ley jiidal ngal kafa hande hono tiiɗallaji natɗi ley jiidal ngal ɗum woni hono ko pelle murtuɓe ɓe kewirini sa ƴeewi hono MNL HKIA fa yottade MAA kamɓe ɓe gondi e salade hono guɓɓe tati keddiɗɗe joddo e maɓɓe ley jiidal ngal ministre kumaniɗo kabaru hakkunde mali e leyɗe goɗɗe holliti wiide wajibi ɗe guɓɓe tati tawdeten e maɓɓe e ngalɗo jiidal hono no newnowo leydi Alger o hollitirini ka a faman wiide hono rafi kawridal maɓɓe ngal fuu guɓe ɗe fuu kolliti wiide leydi Mali ndi feccetake kanko ministre kumaniɗo hakkunde leydi Mali ndi e leyɗe goɗɗe o weltike sanne ley ɗi anniyaji no yimɓe jeɗoɓe haalaji Alger ɓe hollitirini
goto e hooreɓe emnela ɗum mbiyeteɗo Moussa Aga Acharatan kanko o holliti e yeɗirde haalaji e refi nde wiide ɗeɗo pelle CPA CMF PR kañe MAA nangodiral muɗum e laamu o biltata kabaruji asawade keɗoɗe Ousmane Diko
mbiɗen darde yimɓeɓe keeɓa hakkillo darto ko yaawi ƴeewa du ko woni hakkille mum e laamu Mali saabe min mbawa heddede caggal ley larme Mali min keddo caggal laamu Mali du fewde e politique fawarde haɓanade azawade ɗum yaadata
ndenno kanko e haala ministre gonɗo hakkunde Mali kañum e leyɗe goɗɗo Abdoulaye Diop e ley e haala muɗum leyɗe goɗɗe kanko holliti pelle tati ɗe ena du enen darde muɗum ana mawni ley kaldal ngal ɗum waɗi soɗe kana yoppirede caggal juuɗe keɗoɗe Ousmane Diko
to fedde yaafinore haala nde dari ɗo Bamako du dari e hakkille am yo ɗe guɓe jeegon goni kaldeteɗe ɗum woni ko yaafinoɓe kolliti yo ɗum woni yela Mali du
sakiraɓe neldiro min miijoji moɗon ndenno e ley hello facebook ngo no studio tamani ngo ena on jarama e heɗade tamani ndungu o tanni koyɗe hikka fa sanne ndenno jakkare nde holliti ɓamde sappo e goho yaade nogay lewru juin gonɗa e muɗum ndu kammu heewata e ley Mali ndenno ka ɓamde keña noon wurri e leyɗe sahel ɗe ene kala lefgol muɗum ngol sikke wala hen kammu o heewan ɓamde noga e goho ndenno ɓamde keña yaade fa lebbi garoyi ɗi kala ndenno arkiyatouré mo lanndodiri e kanko mbiyatede Mamel Koyate kanko mo hoorejo jakkare e keni e wulare ley Bamako ɗo ana keɗoɗe Ousmane Diko
ana milano ko ndungu toɓa ko yaawi ɓaleeri laamu leydi ndi ɗoni laamu sigaso ɓaleeri kayi kañum e kulikoro sahal kayi kulikoro segu motti kañum e tumbutu fa warde gaawa fa e kiidal ndungu taaɗiran jonte tati e jete ƴewde sappo e goho lewru juin yaade noga e juillet ndungu waɗan ka ɗum wona ɗo mali ɗo tan ɗum taaɗiri yo ɗum leyɗe sahal ɗe fuu ɗum waadani fa warde e leyɗe araɓe ana hen tiiɗal waɗan nokku nokku
nde ɗo waalde leyɗe aduna banggal jande wiyetende IE kañum es nek kande ndunde waalde jannginoɓe lekkoɓe mali ɗo enna ɓe ɗammini tottodirde yimɓe hakkillaji ɓamde noga e goho yaade noga e ɗiɗi lewru juin dow reynugol sukaɓe e golleji ɗiɓe ndenno anhan ko ɗeɓe gollinte ɗi ena ndenno laamu o heƴaɓe muɗum miccintini sériyaji kanuɗo ɗokkunede banggal muɗum keɗeɗen usmako tikko o lallodiri e Boris Mayga
gouvernement Mali joine gollerde daraninde habanade golle sukabe windi du yubbo golleji di moddana sukabe fa be kebano be denoro ana micintina du sariyaji kewdi tongama le Mali do fa hedana sukabe pati du fay suka goto golle le Mali le dokondiral juude daranibe sukabe fu kosne ko wonde ko ana hani ana lebi sabe yo hedande sukabe Mali kala
den no bete hande jangino jangobe lekkol jande do wuri ko foti ujunaji tati e temede di don diwanoma den no jalti e jande boyi den no be jalti hande be kolli mete mabbe lamorde do non lamorde mawde jande do wuri do aniya mabbe yo lamu o den dañ ko wadani be e le hono e hakkilaji e gulla gulitangu mabbe imni rana kilo mayga ballam ndiri e kejaado riwabe goto mabbe biete do nena kelepili kede den goto makko
ila resultat di yalti men ke problème ke men kebi ko be mbi ko ay inda men yalta resultat kante ko yalti fo hunde ko dum inda men yalti no kasen be mi resultat goddo yalti dum ne inda men yaka dum men je on te do administration to be mbi ha be mbi kambe wana problème be mbi recteur wa gawon dona men gardo wala fuke men jeto biltata ko fajir fu men ngaraga biltata ko wala recteur dum jabata pamen nat fajir fu te men ngaraga be mbi men jame ngara jangu men jame ngara jangu wala fuku biltato dum ne examen grand devoir woni jangu examen 30 menenga men jay fu te men bay wadde don wala fu ke men bay wadde yonike men buru yimbe tiendere je an foti dundum parce que yogabe bamam parce que mi anda be jobude kalisina mi anda yogabe bamam menenga fa handi men go hen fi kenye 7h fa 17h men gonnon ga wala fu ko bilti hande dum men gari ila fajir ga fa handi fa 20h se men kebi men balan do
jokko dido bom ministre hono birki cialde o holliti wiide hunde fu bura fa bade hono be do nabbe inde leydi malindi en fa to wodi e leydi di aduna nu ena min kumpitino on kenye wiide nanno be ngadino golluji mawdi lulludi jantetedi fa hande bete o ministre o jaati humpiti hono yedo be halaji dow dum en Muhammadou Touré kanko mo lanondiri e Youssouf Senghare kedo dem barke sisse
ce système
permet golleji waran laato sababuji mawdi ndokkowo hono be yimbe mbownobe hunchude hore leydi ndi wawade kubunde sanne faabe keba sababuji tendinidi no be cawroro ley leede godde jawdi gondi ndi faabe ballire hono bangal kebe jande fa yottade e ekitorgal golle fa be mbawa ciogade ko e mabbe so be sukaabe na so be nayiube wana homu fu handi e ndi do balludi o projet ana fewndi e yimbe fu hasindinbe do mudun ho radio leendi bami anniya fa baade dum woni hono yimbe mbownobe hunchude leedi ndi jabbade
c'est avantage la
tamani sejo tamani
sokira be jaren jeewen ko wodan e le region ngani di remobe lamu moti gaaw kany e tumbutu ana aniya fa beede kaaki e birgiji tuba ko le hitane 2014 ya 2015 de dum an haajo an wabbanobe an horejo mawdo o service kanyu remobe Mali o e horejo pinude be jehi pays bakala be jehi fa tumbutu yaade jokka humpito do yide jeewede ko poti fin milliard kal si c'est pas won ko warta fa anane hen bete hande fedde amiri en gese joƴinama fa konjoyo golleji kabbidi e ndema bamde 2014 yaade 2015 e region Sigaso o be ballirama moto ngaji yalla golleji mabbe di ananewo cuudi lekkol jenne capanɗe jeego e jeɗɗiɗi sukaaɓe defante e ley muɗum nden keɓino balludi wadde nde wona jey lamde wiyetede am prode ena kane sahel heƴaɓe mayre konjo yima balludi ndi yalla warrama no hanniri kala ka ɓe bettaki hen pas ɓe mbi ɗum laataki no yiɗira imo holliti ley segu ɓamde go'o lewru juin warde noga e go'o noga lewru juin gonɗe e muɗum ndi asidangaji yimɓe jokka yimɓe mbari yimɓe jeɗɗo mbari e ley segu nden holitama du capanɗe nayyi e nayo mbarmi hen sandarma en du e wono ɓe beddaji ɓe kumpiti wiide ɓe mbi ene capan tati e jeenayo ɗi ene ɗe ɗi anano kate kay ɗi ka fo moto ngaji woni ko laati sababu ɗi ɗo asidangaji bete hande leɗɗe ɗaccije temeɗe jetti tutama laamu kayi nokku o ana huuɓi nden hectare uji ɗiɗi nde yambere waɗama nden ngam yituma wuri nden hono ñalowma keƴanaɗo tutugol leɗɗe ley hitande 2014 nde tutugol ngol waɗi ley commune Ségala o ena gendi wiyetedi kalaw nden ana ɓuuri leɗɗe ujunaji sappo ko woni ko hani tutede e ley laamu kayi jama sarwusi daranido yimbe bangal hono denagu ngureji leydi aduna betede pam ana wonno gawo kenya be jidi ton e kanankobe dow hono el halaji ngure e gawdo en kanyum e dabereji tilsudi kanude fiyade taw en jaram on jarama en ji jango.